keep it in town.
You want us to step out?
Yes.
No. 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 Sir. Yeah. I'm used to this one. Yeah. Bari, tona yeka vele ki chipi, tona ki chipi, tona ki chipi,
Kuna matata.
Me love a woman with a big nyashi.
Me
need a woman with a big nyashi. Slim waist, big bum
party.
African, we love to party. Tunesa mamba tit for 30. Mpaka morning 6:30.
Kubwa kalio na kata salio.
Kubwa
kalio na kata salio.
Kubwa
kalio we kata kalio.
Kubwa
kalio we kata kalio.
Kubwa
kalio na kata salio.
Kubwa
kalio na kata salio.
Kubwa
kalio kata kalio.
Kubwa
kalio we kata kalio.
Cheapy, 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 don't like it cheap.